kan Britain magala Manchester ke satduan bokotan hayyun senaf gada oromo qorachun bekaman Dr. Paul Baxter sirni awal chasani har rawata mejra Dr. Ribarat era kase jirenye oromo ke sa qoda qabacha turan kun sena oromo bay ibarresun addunyat ifatasi saniru hireuni Dr. Paul walin hojjetan oromon namajabad abe tatulle hojin sani baruma baran jirata jedan kanarrat kasoran qindeset tadabar
Dr. Paul Trevor William Baxter yogabab sani amani Dr. Paul Baxter jedan gada baheddu ke setti namasena fi ada oromo addunya barsi sabai nami heddun Dr. Paul ni jal oromo gudda jele fars barkum tokof dibsagalif shan tamakesa wan oromo heddu barresun jal kab doctor nami kunene barkum tokof dibsagalif didami shani ganna sadde tami sagaliti induratte english dalat biyum sunit university become to Cambridge barnota anthropology baratetene barnotum kanane university oxford doctoritai barnota barotuma kum tokof dibsagalif shan tamakesa adaf gada oromo barachuf kenya ethiopia kajel egisune setti akkanuma wan oromo kitaba fi qoronnon barresa addunyatim warosa yeyabkesa letok yarsukunene abba jolleti fi nam akakulle arg genne saddetami sagalet sotul budabe arlafuma dalotisa manchester itawalen dr pole nama oromo galat guddarra qabujeda ayyoti oromo nudutubif agitokko walinojjet agikhanammo nama jaloli taayetin wan edduwalinojjet dr mohammed hassan america university America Techu University Atlanta State University Tbersis Namsena Barsis Dr. Gammachu Magarsa Finfinnejirata Namduran Sena fi Ada Oromo Barsis Jari Lamanu Arda fi Dr. Gammachu Njal Kamnetini Dr. Mohammed Amotorbani Deben Dr. Gammachuni Dr. Pauli Esatti fi Manualin Hujjettani Jadetini Refu Finfinnet Gafad
And Paul Baxterin Kambeku Dura Wan Inwan Oromo Kataburra Kaetin Beke warana addunya boda kan oromo qorate inni dura Paul Baxter ogasan Ethiopia dufe qorachu daf barbade kara Ethiopia dufu wanin dandahini fiti kara Kenya dake borana Kenya ke sejiran qorate isan retwa e gada sistemi borana kadura thesis kore Paul Baxter edesa na korate boda mo baru 1960 ke sammo rc ke sa bakka kofaleje amutoko tahe mita ummata rc ra wari settler colonizer sin mita isan rangahan waraka the unacknowledged to problem of Ethiopia the Oromo kajedu sana ke satti isabarrese ega haile sillase mbu eboda sarakon Oromo rakko biya kanata usa addunyan kubakabachu kaba jede problems of the Oromo the unacknowledged problem of the Oromo ko Oromo kan addunyan imbekin nama addunyat mullise tahusatin beka Paul Baxter Lambert Bartels yojin baye walidya tani dadda wali wajin hojjetu turani animo Lambert Bartels yojin Oromo religion kajedu sana ogan hojjeta ture kara Bartels wal baranne ega kara Bartels wal baranne bodde ani wagga jaha ogan biya Kenya Nairobi ture Paul Baxter walini wali katabna wan ada Oromo kan ratti innis nagargara ture anis wanan qoranno dan arge undumayu isa jin maria tan ture Paul Baxter fira Oromo qabdu keisa nama tokko nama jaba nama Oromo duwa oton tayin sanyi nama mita muhundu mafiyu maalif mita majede ejjetu tahusa mbeka.
Aha. Dan sayo bara warana dunya la meso jalaka betini nama wan Oromo hujjecha baye jente doktor. Wannu guddone ni rabba reisu malfa fakena fuhan gada makarofne Oromo jechu yu manje anini. Yuhan gada jechu yu yu addunyatimu maaljede addunyatimu. Oromo mani jede addunyatimu.
Wan Oromo yodu but wan gari aka isani biya kana keisati gabruma ukanfamani jiran katabe gaba ye ni katabe wan heddu wan harada yeroga babdu kana tilako ine ke sabanu miti artikeli ni gurguddan sadi kanam beku kanin dura da oromo da ana acknowledged problem of Ethiopia jede kanin ni kore rakko oromo ke sajiru akamiti ukamfame akani jiru kanin ni tini direba seda lamafani mo yoga kijiban ka oromonis greater Ethiopia kana ke sajira jedani wan kijiba ni warakalevin fa katabani biyesani mo nifi namichi black herasti yada mutoko farsenje torix in Ethiopia artikeli jedu toko katabani wani jarrikun greater Ethiopia jedani kataban kijiba ta usa kan isani tini direba sani oromo na kani kijiba kanani adunyan wan oromo himbeki ne godu da fuan kangot etap ko Paul Baxteri sadeson oromo studies wani jedamu Ethiopian studies ke sapi akani imbekamne akka irratin koramne akka oromo ke sette koda him fudatamne the role and place of the oromo in Ethiopian studies jede Ethiopian study history sati jafa innit abate kabe wan oromon akamitti akka oromon akani ke sette himulanne godani akka organize conference organize godu rattes akka paperi esu rattes oromon akka kodan kabanne kun sadan kara siyasatin oromon akamitta kanibiya kana ke sette mida mukanin mitin agar si seo tau adan oromo tif gadan oromo democratic tahusa kanarra oromo duwa foton tayin addunyani suwan irra baratuka akka kabu kandura mudlisesi mo 1954 European calendar itinami dura researchi akka na hojete Paul Baxter kanam bekama Paul Baxter nama daralafessa nama gari nama mitajibu oromo korachu dan kambeka meta usatin beka singada
maani rabaran wani ni barresira wani ni barrese dun jira chufa dandeti
wa e gada wani ni mudlise gadan democratic tradition ta usa tikanin ni mudlise wato hun direct ga Baxter yo jinnam ni wali gala jachu miti anis wani ni jedu tokko da correct wani ni itini walingal lejirachu danda hata umale oromon waninni hoji Baxteri rabaratu wae gada wae ada wae ugefata oromo wani wae kingship systemi gada fi ada oromo kaisabdiro li nikabu wae kalu wae hayu wae wayu wani poli katabi ni nchiru wani hedud akatabe kana kana jene harra jesisu da findande nyonjeta
na hadan saye kitabi naba barresu kwa wani babarresi hedu esa targatani namidu bisu feri fakena fi labrere hedu jirachu fadanda esa du bisu dandani
pol kitabi toko kan ini editi gode age and generation in East African societies kan jedu bal Google search godani sa argu danda u sanarra kan hafe hedun wanin barrese article si da article si kun proceeding ke satis Journal of African Studies fa ke satti doba yet published di taera makuma satin makuma pol PPW Baxter jadani yo web search godan wamba yetu rar kamu danda anjada
nami kune legi barkum toko ibisa galif garshan tami afuri gannaga min jechu gan heddun durat gartu gannaga sin durat biyidu fetin wan gada baratwan romon ke jirtwan nami ormato kan dufe barate alo tamati tana namu fi uf barachu fe duf mal fakkat namu fi baratun wan uf barjebe fatun irga kam kabdu khan man dra baratan
dhuguma jiraateera barrisaas dheeraadha. Karaa dhumaan dhufte du isaa ammoo Oromoo hundumaafiyyuu akka fira jabaa tokko dhabuu keenya Oromoon hundumtuu quba qabaatee ijoollee isaatiif warra isaa inni dhiisee biraa deeme kanaa Waaqayyo akka jabeessuu fi karaa danda'ameenii adireesii isaa warri beekanii kaardiis erguudhaanii warra isaatiif Oromoon hundumtuuyyuu waa kaardii dhumallee yoo ta'e yoo ergee gaarii na fakkaata. Jagna Oromoo tokkotti akkuma nama jabaa Oromoon fira qabu tokkotti selebireetidii tahuu qabaa. Akka kanaan dura nama akka Alii Birraafaa selebireetii goone Pool Baaksteriinis guyyaan nuyi selebireeti goonu jiraachuuti irra jiraan jedha. Isa duwwaa otoo hin ta'in Oromoon fira baay'ee horateera. Namni akka qabbannee, namni akka Pool Baakster, namni akka Laambert Baartels fi kan fakkaatan kun hundumti isaanii guyyaan nuyi isaan kabaju jiraatanis jiraachuu baatanis guyyaan isaan itti kabajaman jira yoo jiraate gaariidhaan jedha.
Dr. Gammachuu galateeffannaa dhaloota ammaa Dr. Pool irraa maal barata? Nami Pool waliin UK'tti barate ka seenaa Oromoollee waliin barreessu Dr. Mohaammed Hassan immoo maan jedhu turban dhufi dachaana qophiin tiitaa irraa tanuma ansoraalaa keetti kam xiyyaa nagaan bu'a.